asawere joyi lewru octobre hitande 2024 sakiraɓe heeɗiɓe to gondo heɗade hejiji amen ɗi lilinde maggal muɗum fuu mi calmini am sanne bisimilla moɗon mi heɗade actugene amen ñalawma hannde o mi wondi ɗo hannde ka e Modou Samasekou. Samasekou, hono ñallirɗa?
Basu Allah mbiyan Alisisi Sese worde sukaɓe.
Alhamdulillah, jettoje Allah min fuu ɓeɗe cellito. Samasekou, hoɗum woni ko joganɗa sakiraɓe hannde sembe kabaruji ɗi?
Eyyi, so watti juuɗali Basu Alisisi meman haala octobre rose un mbel lewru humminin ɗo haɓɓo cancer enɗi ndenno ɓeɗoro famuli kabar mum banggal hayeɓe ndenno e mimandu haala mbiyen bantingol fultugol jandeji hikka 2024 2025 ko ɗum fuufu kamɓe gaɗonoɓe vacance ɓe hinnoto ɗiɗo wattuji ɗi. En jokkita hen ɗon mbiyan koɗu saabi suka hana lelade dou leeso saraɓe makko ndenno en timmidiran ho mbuwran nin mbiyan birki sembe cal LCC.
Samasekou, lewru octobre no yewru kewtanaɗo wadde immadaraji fa tewtira rewɓe yaaha ƴeewa e hoore mumen so tawi eɓe cawi ñaw enɗi cancer o naɗu so tawi ɓe cawayi ɗum.
Alisisi, oɗo ñaw mo ɓooyi jogorade hono ñaw mbiyen yimɓele nayaɓe ma kabo debbo e ko nande mum en hannde hultan wiide sukaɓe mbiyen ndewoyi ɓe ɗum ana mbawi fewde oɗo ñaw o don hultiri kamɓe ɗumke en cellal.
Sakkade oɗo ñaw ka hunde fuu ɓuura ɗum tidde noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famtare anni ko Salisi soko heɓani em do hendo festango Ousmane Ñaly Boudji.
Ayyo, mbiɗa andi cancer du sang kono mi meeɗa wadde analyse uji mum ala mi meeɗa yaade ƴewtoyade. Ayyo, mbiɗa andi kono mi meeɗa yaade luptan batte mum.
Ada fooji ana kolte wiide faɗo gonɗen joni hitande 2024 ɗo o ñaw andanaka sanne rewɓe du gana gattinɓe ma hakkillo sanne tawene majjere andugol o ñaw na hoynude ɗum kutteji mum ana mawni saabi himɓe hewɓe ɓe tawete ñaw o won e muɓɓen tawan o heeɓi sembe e calɗi muɓɓen. Won ko holti en wiide madame Soumaworo Farima Gobe mo o ñaw nangui
ñene mum foof inɗam ɗiɗi foof taƴama caggal opération am ɓe ji ha joni mi sellani gila nden mbiɗa e traitement mum.
O ñaw ana wembi kanan koɓe docteur en eɓe mbajo rewɓe momto enɗi muɓɓen ko wawi rendi ɗumɓen e o ñaw. Docteur Siaka Sisao yo cawrawo rewɓe ley suudu docteur Darevilla commune Tataɓo Bamako mo data e haɓuɓe rewɓe ja ƴeewa koye muɓɓen.
Suka debbo jeyo al aada mum ne wawi heɓde cancer du sang, soma e al aada makko omo hani darade darolgal o memto enɗi makko so kaƴon ala hen.
Ewi docteur en ñaw cancer enɗi ana e cancer ngaji ɓurɗi nangude rewɓe ɓe ɓeydi wiide holitangoji ana hani ɓeydede ko wawi renude himɓe e o ñaw bonɗo mo sawrude ɗum tiiɗi.
Sakiraɓe heeɗiɓe ando oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na ɗo compte X mo noddirtano Twitter. Fuɗɗitugol jande hitande 2024-2025 landanoɗo go'o lewru octobre ndu ka bortama ɗum nattirama nayyi lewru novembre garo ndum noon holitiri wiide kumaniɓe jande nde leydi amen ndi.
Noon tigui Alisisi, mbiyen yimɓele hewɓe garoɓe vacance to kay sigu yoroso mbiyen ngo kootin jonno ko ɗum foof ɓe mbawata hinnade ɗiɗo wattuji ɗi Aissata Diarra e heƴaɓe ɓen wonko heɓanen kedda faysango Ousmane Ñaly Boudji.
Kay e yoroso sukaɓe rewɓe yogaɓe yanoɓe vacance wirpitiɓe nokkuji muɓɓen ana anni wadde golleji ɗi mbawata heɓude hen cewɗi seeɗa yogaɓe ɗum anni wadde immadaraji timmude ko janguno ley o wakkati. Calɗi am fuu mbati mi ƴiwri Bamako warde joni mi gollam ley salongaji fadde école luddetede Kassene. Mi wirfitoto e dow ko jangunomi fadde lewru novembre yettade. Min mi sultan mi walla du innan ɗo école udditete. Wirfitade to yano vacance ana e hakkille yogaɓe du ley mabɓe ana hen garba jite suka l'école yoroso omo anni ley ndu lewru ɓeydude fam makko ko waɗanno. Altinere 3 lewru septembre kotumi kuccal mi yaa l'école ne jottimi ley guenni ndi woni ko matumi udditingol ngol dertinama. Mi wirfite ko yaade yoroso fam walla kawan ley nokku muɗum amugol nate. Ko laati fuu holtinde wiide ngol dirtingol udditingol cuuɗi l'école o wona ko weli yanoɓe vacance yogaɓe weltinoɓe sanne yaade yiidode e bandiraɓe muɓɓen.
Ɗum naɓata e yewtere amen mini magga yewtere amen min magg ñalawma hannde omin kalam haala tiɗɗal kaya waku Samasekou.
Noon tigui Alisisi, mbiyen wattumo mbiyen neɗɗo o iwata taccukaku yaade baliki donno hultan wiide tawuji wontu mbiyen tiɗɗal koye ko nande mum en tawuji bonɗi fewde saraɓe mbiyenana teke sane e wattuji ɗi wi ken celle alhaali famini jaate wattu muɗum.
Hay Samasekou, oɗo wakkati ka aɗa narda saraɓe sukaɓe wattana ɗum en hakkille sanne saabi en mbawi wadde bonandaji taccuɗi sanne le ɗiɗo wakkatiji fa keɓen famtare anni ko Issa Oumar tugola heɓanen do hendo festa mango Jenaba Diallo
ne kungulu mi fenchamani
wadi sa mi de maunan no horam mi de feko tan cikunomi ko min buri goto fuf hami wiyame de ne jinnabam on sa ne waki
ko chaman dona akorla la kusim
dun do seda fuf Fati Abbas Diallo mem do hala titalla chuka ko mudun wono makko kanko sukabe hobbe dido watuji di na jogi hono do chadele latoro sababu titalla hakude mabbe sarabe kanon Abdul Salam Sanogo modo galle to Dar Salam to hebi dabar mudun takune makko sukabe
ne ka fere folo folo re kera
fere ko kemmi ko ko hollude sukabam ko mi sehil mabbe ko mi gido mabbe ko mi deno mabbe saaji ko ma kollaka kanga
to etma do la achitenya
to tondure hakilaji hewtude holare sukabe dun yo dabare ebi dunke en hakillo psikologo docteur Draman Elhaj Touré hultivide dun do na jeyda e yirwere suka denno mo dar sarabe watane kabar mudu hakillo
les rapports avec les parents sont
hakuna sukabe jinnabe ne waki on sa jinnabe ne kani famde be fere mun ko yewtere tan habe fama ayri ko hakune cukagu e mangu be ngoni ne tidi
ils peuvent se manifester
kanko psikologo o na wajo dun yo sarabe teddina sukabe be e wattu goto dun be jewtida e dunke en kabaru hakillo so dun hasindinama e ndar sukabe hettinaade sarabe yalla pat fi be jakkuteji mudun e leko rata
sama se ko yetur amem hodun sabi doni pourquoi o fana modo mi holitide yimbel kertobe mem be hodun sabi kulji yogaji ko hada
no jati alcisse hande em ben memman hala ko dun sabi suka hana fi lelado leso sarabe makko kanko ben sali sisugo yidi Amadou Diallo dunke fina tawatu kulgurton kedo nako sango Ousmane Yalouri
ko foflo miñi
de suka famu ana famde won ko hana yide sini sarabe ngadna ko en hakillo edo way bunude hakillo suko ida bel mudun sini jomun ummeke tawi sarabe mudun ana goni elelnde kanyun anda ko be gondi wadde suko ko iyata e ko nanda ana way halde dun yasin tawi kanyun anda yalla wadi ko boni
sa fu ko dem mabbo
lo hello amen fina tawa nyalom hande o dum min kalam hala kadule didi munyore kan e kasa
non tigi alisi se mbiyan e do kadule fina tawa to fulbe ben la tigi sababu biltude tielaji kewdi hakunde bam ndirbe hultan wiide kabar mudun na jogi nafa mawdo Ousmane Koulibaly yo ben horejo nukulul centre development textile wonko halni do mudun alalla jara touré ke da façon Ousmane Yalbouli
c'est la belle mère
qui sera ndokata de tekre ngatetende le kake debbo wattu fu mo ndukundi gorko yaltina yalla be kambe didon fu joddal be kaltida sini be don ki famrude tekere de nabe to isirabe jodda hala wade yalla dewral an wada won ku wete arkila kasa tekere andande sanne le dewgal fulbe wajibi non inirada watude de tekere le kake be yun debbo cagno kanyo no de tewarde inirado hirsa mbalu mo ingol mud an way wade lebbi jeegon le on wattu ko yata bali jeegon an baa hirsede
5 a 6 mouton
do nabata en briki sambe chaldi
alisi kanko gintino ben jagabule en tom saint fit ben waran no pitinde nyande alande yubbo inde jagabule en bamawbe bangal lappide hakunde malli e gine bisawo
waran wadde alam jangu so lando jabi wakati yambe sappo e gubo nokku mo nodirta fema futo
de do pide didi ben hakunde malli gine bisawo ben jo bangal nyala de totoberre nayo berde il matoro ngaji kan marok 2025 dum timi takawru amen hande
lom jati sama seku dom kadite kawruji amen kikide hande mi bian sokab jo kolbe mi jaha fe no ko e sere be garam heda de tusko gere amen o garo jukire dangal o journal